Steve on the beat.
Kweli duniani sisi sote ni wasafiri, siamini kupitia kifo. Woi rafiki yangu Julius, kijana wake Michael Elani, ndugu yake Monica na Masi, kaka yake Simon Kai. Siamini haupo tena duniani. Tukiwa na ndugu kena, tukisubiri matokeo yake rais wetu wa tano. Gafla simu ikaitana, Silvesto kena bashabari, pendwa Julius ameaga. Nikakana kuwa iwezekani, tangu niwe nayo masaa mawili bado ijaisha. Acha nipelekwe, sikuamini macho yangu. Jana mpole tena msulivu, pendwa Julius amelowa damu barabarani kwa jali.
Rest in peace, rest in peace. Rest in peace, rest in peace. Onge kimanyalo wacho.
Tunga tukipata na bar Korumba shule yetu ya upili 2017, tukaidi ya na lazima tukamilishe shule. Oe Julius,
rest in peace. Julius your loss of isha to peace. Felix wa Riyad Junction already asha kumiss. Riyad Junction and the college plus ya Moloko fraternity all pray for your eternity. Walimu wetu wote from Bar Korumba wangependa maulano umsalimu. To us it's painful, to God it's gainful, cause from his field ashaku healed. To the whole of your family God a remain kuwa shield. In our heart kidonda chungu, but hope it a heal. Rest in peace Julius.
Julius Lokorikejo Alani, Botia Mokoro, Peter To my dad, Fauzia Anasho Nayeko, our DC schoolmate, till we meet again.